Black Market Records.
Get your baby.
Ha, what's he for?
Man, feel, yeah.
Hello, aki,
overload, mafani ya overdose. Naziki shikafa nopigwe mechino Simon. Kishojo ni bagi na napenda vitu long. Bado ni mchaka na ponyu mama valod. Ati usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Ati 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 skia, yeah. Mafanya narendele mkula kiwa pirate. Minini ya blue na nasema pendi handshake. Nilimdigitha nyongi nikaji button kwa kwa earth. Kwe kalindi lap dance nikamfanya kuwe hot cake. Manze ni wajuja na kinyesha pendi napkins. Labda matan cake tukisorora pancake. Niliingiza nikatha nini kwa lap test. Na nikamali jo wakuna time ya mic check. Ukiniguza ati jume guza lineage. Manote ni za taondula nimetowa Nike. Mini upiga dry cake bila mate. Womanze lini snob nikateka dima dhake. Usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Ati overload, buda usi overload. Ati overload, buda usi overload. Ati overload, buda usi overload. Skia.
Adi team teka sesa toka. Niki flow bit taitisha mbaka sosa. Iyo pusi na kujianga di kwa kona. Nani one so nikisha icheze ya poka. Na design ya nikani mezi okota. Nika sembe na badilishi ya gamboka. Kako field kashimoka weekendi. Kiberi lazima nione pedi. Ni cheki ya kimedi na vile ni memedi. Na niju ya kihedi sirudi ya gijis. After ni memaliza. Maneno za ushenzi miti nikitingiza. Uli niona wapi vondo na kauliza.
Usi overload beba kitu simple easy. Mtata nini mechizi mwakilisha kila wiki. Sirudi kwa ex jua meni mbia niende vest. Ni nani yako kwa keja mneza guess. Nikisha ipiga one shot sirudi. Tambona ni overload na usta na koko wa mood. Kwangu mazoea si lazima ka revision. Introduction tunaifanya tukiwa mechi check your attention. Usi overload hata kama wameboard. Usi overload hata kama me afford. Usi overload tunaifanya next session. Semester ni bob super week ni underration.
Usi overload. Overload buda usi overload. Overload buda usi overload. Overload buda usi overload. Overload buda
usi overload. Usi overdose. Mchezo kuigiza so hapo sifinye pose. Bongi unaza swim madudha ni uko coast. Mucha pili ya mambling lifestyle na kiboss. I staki tena stress. Nipate na mistress. Kabla tuja enda dose na finya finya izo breast. Unaifanya kiwa rojo dinki mboga swezi tense. Una ride kama sinki na jifili niko kwa Benz.
Easy form zinajatu sana. Overload buda zime chrome. Tuko zone, bado tunaload. Overload, buda overload. Easy chum, wana choma tu sana. Over the road, pole tu kwa chum. Overload, buda unaload. Overload, buda overload.
Usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload. Overload, buda usi overload.
Double L,
overload, buda usi overload.
Ume overload, so punguza hiyo load. Kazi ni ya God, inafanya nina nod. Nimenyua fudhe jana DK inawasha. Kaa huja overload, nasema lahasha. Bubble bubble fist nina ham. Nikichu kama bubble bubble gum. Nimekula luku, nimeshiba tu omena. Nateka tu makena, mkrizi kama fena. Ziggy tu fena, diligent flow. Nime chill na kiwhite, daily ni mafight. So far so good, sure mna ni like. Big dogs barking, mimi na wabite.
Speed the overload. Overload buda usi overload. Overload buda usi overload. Overload buda usi overload. Overload buda usi overload. Ati 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 skia.